Coco. Coco.
I'm too depressed, but well dressed. Style that is so smooth and distressed. Don't I take again smooth cause I feel blessed. Hey, I'm in your mutima na muleka distressed. And this I'm a simu cause I'm so obsessed. Every night when I'm utwala kupate. Koko yokaje ya yagalate. She na mad about me ya the party. Certified loner, simala donor. Steve titi na kabina vyo na birina. Back in high school ya zoga nye bibina. She got a smooth kina kasuswa kalina. Hey, waka kubisaba murirwana. Basaja banji vamo suviza zikarina. Tata losa kutwala kobiolina. She got her own ghost to muyita lana. Mkoko, mkoko, mkoko. Ayagala mkoko. Kumkoko, kumkoko, kumkoko. Kwa fila kumkoko. Mkoko, mkoko, mkoko. Ayagala mkoko.
Oli alema.
Kumkoko, kumkoko, kumkoko. Kwa fila kumkoko. Koko she a careless. Tumulirana ateka was pace. Dize live life on her pace. Yagoba stress tafa kuba test. Amulimu nyweza shoeless. Nze yango banande kamo space. Atali na maneto kuwa na chite. Ona kuba pate day by day. Mwobori na daimwa kuwa nechitwe. Yo wakana abuza bana bekatwe. Vibe killer nechivanga kumutwe. Anyumi sapate she wine and twerk. Tanyumi ya vya love kati. Gwe bideke, gwe bideke. E vya love gwe bideke. Katichite, kwechite, kwechite. Mkoko, mkoko, mkoko.
Ayagala mkoko.
Kumkoko, kumkoko, kumkoko. Kwa fila kumkoko. Mkoko, mkoko, mkoko.
Ayagala mkoko.
Oli alema.
Kumkoko, kumkoko, kumkoko. Kwa fila kumkoko.